emirembe mukama jiri mukwe
ani ayinza kusanga obulamu omutali mitawana obulamu ebibuyiganya tebibula ebyesibwe biri byabwe bityo wadenga omutima gufumitibwa ebiwundu era yebeya bijanjaba bumanga olina
Oh,